Like a baboon animal. I never lose sleep over my enemies.
Yes,
it's my friends that keep me awake.
Boom. FBM.
Business as usual.
Prophet.
Di Mario. Fefe Bosi.
Caesar.
Hey. Ekuweli tukakubu wangu zisi kwa rokofu.
Jansha.
Hey.
Yeah.
Muli mwekona jeba ita okulema. Panya jeba ito kutamurwa.
Rolex.
Hapsi. Jeba ite mikwano.
Business.
Evitala. Jeba ita batesi.
Kudofa hivyo.
Kwanisaini. Jeba ita family. Le flat tire zewa ita emirimu.
Fefe Bosi.
Kwa nefumu jeba ito umalivu. Ne injini jeba ite experience. Insurance jeba ito butapowa. Oja kutuke buwangu zika. Nize sinyi za kwela vila wajevu. De kazi vele sente mekang. Dezi nchusa. Habalala we mwafuna mane mwajuka.
Nize sinyi za kwela vila wajevu. De kazi vele sente mekang. Dezi nchusa. Habalala we mwafuna mane mwajuka.
Hey! Experience ge magazine. Street ya igirizo kusinga kone college. Twali kubi janjalonga bobali ku sausage. Ziku soka di Mario kati munene.
Of course, yo, ready since 80s. But I was born in 90s. Haters hating cause I'm doing tricky. Blame it on the most high God almighty. Scared of the dark. Now I chose the lighty. Atari so hola vino gueva mi da muli. No nya vida la vine bien si te
muli.
Kale siganye mi kone minu njeji. Na yeye sune yuda na bo wali bachari.
Mamutwe na yuwa mumadak mugati kwa liko bata. Kusimu thali na data na yenga kira kufata. Halali sali na nkata na yenga chenyu na bala. Kuwera wo kuwa operation ene sakata.
Katize singi za kwera vila wajemfu. De kazi vele sente mekang. Desi nchusa. Habalala we mwafuna mane mwajuka.
Na yenze singi za kwera vila wajemfu. De kazi vele sente mekang. Jezi nchusa. Avalala weba funa mane vachuka.
Oitayo bachari bono vabonga ko. Oitayo
nebi baby no vidavako.
Oitayo
agakuma no gakumako.
Oitayo
azina newezi nilako.
Mama tell me green like good. She tell me say red like bad. Fefe Bosi and Caesar bad. Hey, we are go give them non-stop. Opportunity we have to grab it. If you want a show, Mr. Man said deposit. I know my fault if you have no money. Ready for it, y'all a bounce them body.
Okay, yo, into sene chiri na chogo bati fisho. Rapper number one urabe chitambulisho. Caesar, bano tuba kuwa mpaka kesho. 2023 hakuna mchezo.
Oitayo, bachari bono vabonga ko. Oitayo,
nevi baby no vidava ko.
Oitayo,
agakuma no gakumako.
Oitayo,
azina newezi nilako.
Kajeze singi za kwela vila wajemfu. De kazi vele sente mekang. Desi nchusa. Habalala we mwafuna mane mwajuka.
Na inza si inza kwela vida wajembu. De kazi vele sente mekanze. Desi nchusa. Habalala we mwafuna mane mwajuka.
Yeah yeah yeah. Boom boom.